mbi koye zebyo mukwano mbi tate ndabiruma ntatete bikoma. Let me just leave when I make a move to another step. Kuba bino biruma ntatete bikoma. Ulida bintamye bine byo mukwano leka funeyo chinkola. Kuba buli kwempa guno mutima gwange tagumenya gukutula. Oba kyawandikibwa wa mu bulamu bwange nze sirifuna magalwa. Sina njagala kuba gwe njagala yagala mulala. Bino mbikoye nze by'omukwano mbitadde ndabiruma ntatete bikoma. Let me just leave when I make a move to another step. Kuba bino biruma ntatete bikoma. Myaka ebiri esatu muli mulavu sitiru ya kifere. Abantu ne balowooza sanyu jerere kumboli kunjegere. Dala kikyekye kiri mu mukwano kitusuza tutunula. Sirina njagala kaneyongereyo oba nfune mulala. Bino mbikoye nze by'omukwano mbitadde ndabiruma ntatete bikoma. Let me just leave when I make a move to another step. Kuba bino biruma ntatete bikoma. Bino mbikoye nze by'omukwano mbitadde ndabiruma ntatete bikoma. Let me just leave when I make a move to another step. Kuba bino biruma ntatete bikoma.